bud. It's the kids, baby. I got you. Nifanya game na votaka. Atuka lishi tunalaza. Vivi wona pumzi brother. Ushapataka mami konja kibao. Kupata moja ndo na waza mandogi. Hina kwaje mwana tupatani. Domo kaya kai washa nani. Kime nuka pande zote mtuwe. Siyo apa mpaka nchi za jirani. Mana rufu aijulikani. I smell money money. Kama siyo mimi K-Dad. Wona dhani angeweza nani. Zile bang bang au boom pap. Nazi murder murder anytime like hey. Nata mani ninge kupa kitu changu. Ila kili yako aida balei. Nisha kuwa mtu mzima staki. Mambia beef watu toto wa indi. Easy level, what you wear, you see my soldier. Knock, knock, fuck, fuck, like, hey. Kuna funny story, I got it. It doesn't mean to offend nobody. Siku na kadem, kali taka pins, na kakanyonga, na forgot it. Sasa jui kali nona cheap, au kali nadarao. Ila na jua, alitwa kipata, awezi kuja kusahau. Hey. Maninja waga atongeo ungei, mikasho mikali kibubu. Ukiona mademu wana danga danga, yu wana damu ya dudu. Hey. Middle finger yende kwa wambaya, wote bono taka mini tubu. Hey. Bado sana mtani sikia sana nana zidi rote mafurugu. Hey. Rooftop, you know what I mean? Yani level zetu siko chuchu. Hey. Yani level siko chuchu. Hey. Kambali wa zuzu. Hey.
Tell me what you see when you look at me. Tell me what you see when you look at me.
Tell me what you see.
Wanaona haya.
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 Ukini cheki una cheki nini kiku cheki na cheki ni chuki tu. Cheza chini auto chapa chupa juki choma picha na tuchezi dude. Chebu kati ya kichora vako tutemputa kwa ketu mwacheki wete. Muchanganya chocha kaskari kwa chai na chenda chema siki fishi bete. Nite kikotu ya kuchana chana na ndio sana sana miuwa jaza wivu. Nipo kidete kufanya drama na shukli za mchana muzi fanya usiku. Simba wa Yuda mefika mjini. So wefara uneza niambia nini. Nataka kuona kama niko chini. Basa maki akarudi nyuma lini. Ihasu ndaijuze utadhani dini. Tani nunulia nyumba na Lamborghini. Ila taka kuona mimi masikini. Ila taka kuona mimi masikini. Wana confuse confidence na ego. In my country mini outcast. Some even think that I'm evil. Juzi katumia jeneza kwa show wakada iyo move ni illegal. But I'm forever a rebel and all that I do it for my people. Wana on a high, tuko on fire. All the glory I give it to Messiah. Wana on a high, tuko on fire. Na kuna siku mimi nda retire.
Tell me what you see when you look at me. Tell me what you see when you look at me.
Baby.